yebye kubagahu izuba rirasa ntiritanga umucyo ukwezi gucana ntigutanga umwezi amasura yarijimye imitima yarirabuye amarira ashoka amaraso atemba imiborogo ari ryo ryumvikana mu misozi igihumbi nta bumuntu nta byiringiro wadahari ndi muka nta mizero nta gasusuruko ariko kukuri imana koko urashimangira uti shikama gihugu cyiza nkunda nagutatse imisozi ndetse n'ibirunga nagushashe ubutaka bwiza kandi bwera naguhaye amazi ugomba kubaho ihorere mama shenge murage mwiza Rwanda ufite imana
inkovu ni ikimenyetso kitwibutsa ko hahise higenze kubaho iyo Rwanda amarira warize ni menshi waziraga ubusa kandi ntacyo baguhoraga yewe Rwanda ihorere nzagukorera yewe Rwanda ihorere nzagukorera
izuba mbere yuko rirasa habanza kuba umwijima kandi iyo bujya gucya nibwo bwira cyane warashegeshwe warashenguwe wabuze habawe benshi bazize uko baremwe barashinyagurirwa inkovu ufite ku mutima igutera guhora ubibuka imana ibahe iruhuko ridashira tuzababeraho mutari icyuho cyanyu kiratuzonga kitwereka aho twakabaye kuba tugeze abasigaye barimo baratera ikirenge mu cyanyu zampfubye mwasize ubu zifite imiryango zancike zarokotse ntizikiri mu bwigunge babapfakazi barakataje mu iterambere iwacu n'amahoro komeza murage mwiza
inkovu ni ikimenyetso kitwibutsa ko hahise higeze kubaho yo Rwanda amarira warize ni menshi wasiraga ubusa kandi ntacyo baguhora yo Rwanda ihorere nzagukorera yeee Rwanda ihorere nzagukorera
n'ibihe byinshi byatambutse yewe nanuwakekaga ko twabivamo ariko izuba rirarasa tukajya ku murimo namwe mwagiye imitima yacu nizo mva zanyu Banyarwanda Banyarwandakazi nidufatane urunana turwubake turugeze urwoga bicu
inkovu n'ikimenyetso twibutsa ko hahise higeze kubaho yo Rwanda amarira warize ni menshi waziraga ubusa kandi ntacyo baguhora yewe Rwanda ihorere nzagukorera yewe Rwanda ihorere nzagukorera yewe Rwanda ihorere